Mia ujiri muga siye ye bati anurat Sunny diamonds
Exclusive from ZambianTunes.com.
No rather I am Dolly. I'm a yama yama kwenye sambosa. Kichungu ni mzigo na tololi. Adi nguo inataka pasuka. Musupu mwenye macho ya gololi. Langi kama unaoga mafuta. Oh my, I don't lie.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Yeah.